cabashadan ka imaanaysa saxafiyiinta gobolka gedo ayaa waxay ka dambeysay kadib markii toddobaadkii hore la xiray laga wariyey oo ka mid ahaa wariyaasha ka howlgala gobolkaasi gedo kuwaa oo ka hadlay wariye uu dhaawac kasoo gaaray rasaas ka fagatay mid ka mid a ciidamada dowladda. Taasina waxay dhalisay in wariyaasha dhacdadaasi ka hadlay xabsiga la dhigo, inkastoo markii dambe lasii daayey walowariyaashu ay v o a u sheegeen in qalabkii ay ku shaqaysanayeen laga qaatay. Xogayaha ururka saxafiyiinta gobolka gedo Jeylaani Xuseen Yuusuf oo la hadlay v o a ayaa sharaxaya sababta keentay in xilligan ay la kulmaan xoriyad la-aan saxafiyiinta gobolka gedo.
Anigoo maadsan tahay muhiimka ugu dambeeyey gobolka gedo waxaa soo laalaabanay tacdiyo iyo cid loo geysanayo saxafiyiinta ka howlgala ee degmooyinka gobolka gedo oo dowladda federaalka ay gacanta ku hayso. Toddobaadkii la soo dhaafay taxadii ka tirsan saxafiyiinta ka howlgala gobolka oo lagu magacaabo Cabdirasaaq Axmedko yaa askari ka tirsan ciidanka dowladda waxaa oga fakatay xabad, dhaawac baa gaaray. Dhaawaciisi kadib waxaa loo qaaday xamar markii gobolka wax looga qaban waayey muddo markii uu ku jiray isbitaal Difeer oo ah goob caafimaad ee Muqdisho ku taala, isbitaalka Difeer Muqdisho ku yaalla. Yaa guryaasha ku sugan gobolku waxay abaabuleen banaanbax ama digadbax ay kaga cabanayaan dibka loo geystay Wariga Afrika oo aanan dariiq caafimaad helin. Shirar jiraa inbay ka qabteen degmooyinka gobolka, kadibna ciidamada dowladdu waxa ay xireen qaar ka mid ah saxafiyiintii shirarka jira ay qabteen. Marka waxaad moodaa in tacadii ayagoo ka cabanaya wariyaasha oo dib wariye loo geystay ka hadlayay, haddana ayaga naftirkooda in la xiray. Wariye Maxamed Kaafi UK oo telefishinka qaranka ka howlgala ayaa ciidamada dowladdu waxay ku xireen degmada Badhaxaawo. Maxamed Macalin oo asnaha wariye ka howlgala degmada Dool ahna ayaa sinaha shaagiyo bedo yaa asna ciidamada nabadsugidda waxay ku xireen degmada Doorow. Kadibna waxaa ka qaateen qalabkoodii, kaambooyinkoodii iyo kumbiyuutaraskoodii qaateen ciidanka nabadsugidda dibbay. Laakiin ayaga sariyadoodii hayaan, laakiin weli waxay ahaayeen guryaal laga haystay qalabkoodii. Marka wariyaashu waxa ay wajahayaan xaasiyo iyo sidoo kale tacaddi la xiriira inay hanjabaado mararka qaar xataa kala kulmayaan masuuliyiinka dowladda ugu sareysa ee ku sugan gobolka gedo.
Gudoomiyaha gobolka gedo Axmed Buule Maxamed oo aan wax ka weydiiyey cabashada saxafiyiinta iyo xariga loo geystay ayaa wuxuu sheegay in saxafiyiinta gobolka ay sameeyeen xadgudub, taasina ay keentay in xarig loo geysto.
Marka weyeedad marka ayagoon ka wargabin ay sida waxba dhacayaan iyo warar aysan husan bay kaan tudiyoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
markan waxa leedahay laba wariyo oo lagu xiray doolow iyo balad xal ma jirto
wariyashu wax sheegay inay ka badan tahay sheegay waxa weey dadku wax loo sheegay inay ka mid yihiin dadka oo dhawaan wariyaha haddii uu qalab galqasto oo lama xiramay amana lama hadlo wariyashu waa qalab dhawaan qalab toosan oo aan lahayn wax kasto oo loo sheego oo meesha ay ka jirin la yiraahdo dadka maanta xorriyadda xorriyadda kala jirto maanta waa gobolka ugu xorriyadda badan hadalkayga taa waana meesha wariyashu waa ku yiri oo haddii wariyahu isku xorriya oo dee u qorro qaan kale oo baa u qortaba maanta ay sheegeen oo ka baxsan alaa isteegeen waxaa ku tahay maxaa la yiraahdaa naqda la yiraahdo qolannaba oo kale wada marka insha allah inaan isagoo arintuna waa dhammaanayna hadii la ila
taasisoo xorriyadda hadalku dhibaato kuma aha gudoomiye
xorriyadda hadalka waxaa la rabaa moota kiri waxa la rabaa iyo uga nimanka ay duwan horta adiga inaad dhegaysato in shagaadano waa adag haday sax tahay waxaan ka hornimid waa xorriyadda lqoob laakiin haday san jirin ma xorriyadda lqoob waa ka hornimid
dartay
hadaa kaasuraan kun marka xorriyadda lqoob lama horriyaan iyo uga iyaga ay duwan baa wuxuu ahaa mid aan waxba san iyo kaad midna waa aan lahayn waa nolol kasta hadda adiga taamo
soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu badan ee dhibaatooyinka lagu geysto saxafiyiinta haddana ma jirto cid si gaar ahi wax uga qabata dhibaatooyinka saxafiyiintu ay la kulmaan waxaana jira in saxafiyiin badan dil xarig iyo hanjabaado ay la kulmaan qaarkoodna dalka isaga cararay halka qaarkoodna ay ku shaqeeyaan xaalado adag oo dhinaca ammaanka ahi aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo